Asithi bangnenyu ngiphethe style esikhala fresh. Definition ama big dog twana mangidlala fresh. Kushina bathobali ntwana ngibashanga check. Bayibize emoyeni cause every record akuma private jet. Matapika ngiqhoshi mangivile khoni. Basikima ngobathini mangivela ngasesikolweni. Bafuna ama picture mangipaka bagcwale emotweni. Babaqeda ukungishuthi kule thole vele esithombeni. Nginama hot man elengaphasa pusha. Kasi sibeka mangidlula ntwana babheke emuva. Ngikhala imali ngenze fast ngihlekisa bobundra. Mangifuna ikareni esithuthi ngidonsi ngibisi lamabhutshwa. Angithenge buso mina ngigcwale i-7 panda. Sponja ngenjekishini mafika amadoda abusaba. Fuck is too sick mina ungangishele ngesisaba. Ungangishasha i-fridgini sokuzela ngesitolo esibanda.
We ain't going nowhere, so far.